Nkwa asɛm brɛ ni onua. Ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Wɔmmɔden asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo, oyɛ wo ba ne wo namfofoɔ. Na wato nkra afrɛ wo sɛ nkwa asɛm brɛ adu. Asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ne yɛde brɛ wo. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ woama yɛhunu dɛ. Sɛ ɔmahyɛ yɛn ho da foforɔ ti sie na yɛhu nnawɔtwe foforɔ bosome foforɔ ne afe foforɔ nso bio ɛne deɛ mu yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mada wo ase sɛ biribi wɔ ase dekyɛ sɛ yɛde ma wo yɛda wo ase sɛ ama wo ma yɛayɛ krado sɛ yɛtie wo asɛm ɛfiri nkwa asɛm Awurade bi yɛadwene ne yɛn te aseɛ ni na bi yɛn ani ne yɛ hɔ de kyerɛ w'asɛm. Sɛ wopie a yɛn mu biara anyɛ ɔyera ba. Ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ wɔso adom yɛn na boa yɛn. Awurade Yesu din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Nkwa asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo bio. Onua ɛda so a ɛwɔ. Ewiye brɛ nsɛm a ɛna ɔkyɛ firi edisɛm eti aduonu mmienu mu. Ti aduonu mmienu yɛ asɛm a yɛkan ne yi mu du mmienu. Deɛ ɛdi kan no woyi mu yi mu du no ɛde ba a wohu sɛ Bible no ma yɛde di sɛ ɛberɛ no si aso. Ɛberɛ biara ne hɔ bio nti ɛberɛ biara ne hɔ sɛ yɛbɛtena ase. Na ya postpone ensem o ne mate e chama se samadwen se dia poko kwa kanya msem na festus amoti ye no ohene oso de e chira sanso ena wati se fanfonso che na sabon fanche o e chira o de tafufro Bio nso ekyina mesum nyame o de afi kuna wi ya fede meyi mu ho de asum nyame ebre bie ni ho ma osa se obi bia ende ene se oye esa si su ade e bi e fa se ebe bi baba se oye fia obekɔ so aye fia ara oye obi a wontene a obekɔ so wontene ara ena wotene so obekɔ so atene ara ɛna woyɛ holy so a kronkronni a wobɛkɔ so ayɛ kronkronni ɛne nti no a character ɛbɛyɛ permanent ɛnyɛ temporal biribi wɔ hɔ a saa deɛ no bɛba ɛnti na meka sɛ sɛ biribi wɔ hɔ a na ɛsɛ woyɛ a ɛndɛ ɛsɛ na ɛsɛ woyɛ because ɛnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Jesus is coming with reward. Yesu ba ɛde akutua kura ne nsɛm na ɔde ba. Na mepɛ sɛ mebisa wo asɛm bi sɛ sɛ wokora saa bere a wote wei sɛ Yesu ba wofiri sɛ akatua bɛn paa na ɔde bɛma wo. Wɔyɛ nka nokorɛ. Akatua bɛn paa na wofiri sɛ Yesu de bɛma wo. Wo a wonim pɛbebree mene afoforɔ kyɛ Onyankopɔn asɛm a metaa ka sɛ dia obekɔ heaven no onim dia onkɔ heaven so onim esa sɛ me na na de kaje sɛ de waira no no onim bebi ɔhye obi ayira a ye pɛ no ɔno a waira no onim bebi ɔhye enti eye dan ara obehu abrabɔ bi a wo bɔ no na ye bɔ kɔkɔ sɛ saa abrabɔ no ɛne onyankopɔn asɛm bɔ ebra a twɔ ho firi ho ya sɛ yesu ɔba a ɔmfa nyɔma ndi agro masa onye nimpa ɛnkyɛn Noa ma bere no so. E mom bebre Noa ka Onyankopɔn asɛm mfie ɔha ne edu no 120 years onya ɔkra ba kokra wo. Itse ya nsu yu nechi no. Ana Fede nipa ye wajen se ye hun ya nka. Na so na ayɛ den akechi nti Noa no ankasa. No no an ye ma de no. Mana so ebe shita wa sasi wesu. Sodom and Gomorrah. And put nine nine and coupon quaji woman. Oh, don't Lord, Nerin and Bamba Minu. Banu sana or tea, Bama or Sumi and coupon fianino. Nan any giriasi no me echi. A door done in Chinese. But then bizarre. With Uncle Paul, yes, a wine yet bribi ama lotto. Because who is a waji nukuna and then a mania, like our John also come. A castle may kind of crutch or say. A do baby, we didn't know when you're beating me up, who couldn't beat me up. We have a soon papa or some home. But I would jinna, no momono. But my dear, sir, also, what for me do you be? Biyan so be twa na mo di onyankopon echi won okore mu no ifi se sa ba den ebeboa to kan ni yimu edumie no na entie de yakopon asema oka na afetu ye hofu osehwe mere bantem na mikura makatua se medere ba ma obiara sadia nnwuma tie amen ei e de obi enye djuma e wo yuesi Uncle Jacutia, our GNTC, Debbie. We juma, baby, away with you, man, of one of our kitchia bedding, a beba. And the may perceive me bizarre, what could you have been pan? I call you a fool, Yanko Pongo. Put a God said, behold, I come quickly. My reward is with me to give every man according as his work shall be. And you be a jumachitiano, and I had the excuse to bury home. No de hum waye e de ade amamaye. Mini abomodia se. Ubobo bra papa na wenya akitia papa. Mubeye yao. Mwo ya. Se wune ni wimu ya nuwa mune shasi yu. E taka sa. E de ne de wano de wenya sa. Di biye ye e jine. Fi bra papa oboye. Dofo di mwa kristo sene kraje mkwa. Enye. Mane nya asa wakese mhunu ya asa wu. Wanyi nya wakase. Eje Abraham wei mesira wu. Makrachi. Efana nsati ya mwonsu yumu. Akra. Nafome kama teka mano. Na mehon yede. E irami. Akwenye ni hubi wu. Eje nya wakase. Mbile nye nye du. Debe siye nye siye wu. De se bani nye na abe wu. E den na wye. Mini ya wuti mi. Odofome do pa. Na. Obia ni ho ye sinless perfection. E ti rebra ye ti o nyankopo asemi ni ye di tu ye ho fo. Se e betwe ye ho afri dia enti ho nyinara. Na se nyankopo ne ba ya nyo iraba. E di wo kain. Maku humanity du mi ensa. Imu e di asan num ne de essentia o si. Enti mo nwan. Na mu nim da ko a efiru ano beba. Anajufa, ana desiumu, ana akoko bone, ana anopa. Si uni da, ifiwa nbebogu, ana bra akoko bone, ana desiumu, ana anajufam, ene ifiwa nbebogu ni. Na we mfrimu, mpufrimu, ame huni se. Made da. Semunyan. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. When him da, Baba Baba, when you be you are, then I say, will you, Baba, if you are saying, China may buy me, Munyan, I'm in China, may buy. Bede, Baba, I drew, when him so Baba, I drew, so Baba, no po. So be we o so be akoko bon mu de wonnim na wo de na se se wo nwen be kan fro ra de skiso ma so be nwen na ko twa ben pa ne hina de skiso ba ma se na me kan won sin no mo won sin no wa mo bre o won sin lot o mo time no so akopo ye bi so be boa wo mo na se sa so ba no na kuma na di en nyoma ni wi ase no ma chi no I don't know. I'm not done in Chinese. I don't wish we should buy a Chinese. You want to say, Master, heaven won gold and any papre every gigri no Bible say heaven a betitia gold so. But yet da kobetina si da and at that time you wo a revo a mania kwadan da ah sa yumini yina de ifro wa yen yumin yina fufro. Na wa wutu ni din kunim no odi akotia bi brewom do ba ma won kwan a obefa mengetim no anko fechiri minia awuchi mi ele kwase mi brew ya futu okase pa se na di excuse okran akotia no di bo wo yisa akotia ben when you throw a ball on the wall it come back to you the law of karma ya obeye no e ho akotia na obede ubenya be kan fura di excuse ma ya di excuse on kan onumu Omwao. Na bobo tinye jina pintin. Kwa se mi fi life word media bistu wana yede nye brevo. Na ya dombre na ya kwa jeda. Unu ya chine ni wana wadi ya wawwa hon. Mini ya. O bibi wa sabi nese weye. Nyoma na ese ni penjine hon. Ni penjina ya bwani. Yanku penjini nyoma bon. Oh yes. Bwana kutu ya se ni wu. Yanku pa atma chani dan kwa. Unu wadi jesu kristo di mu. Babu se. Sa uji mfunso tuma. Na upe muka. La jesu kristo wishore ye. Yay, na ampa mintino wi no ba jimi nkwa babu banya nkwa babu su banya nkwa ji wonpa ebi radi yesu asama ba mchen jitu mi se bi odi banya ni fa fu so chemi fa se mi kra ene ma jin kwa betna si mami abade na betna mi mu da de na church se mi no minya asori a oka no kwa se mo babu mu abade na mi tuma na mo so ba me ni masifu yina na anyo yede ba san se ba o jiwa no adu no fiefu nyina me kan fu yesu ma obi o se bo mo woni age ene ya twa udin o nkwa homa no nya me shira o sa bo san pa we adon fo mo bo hufo me yakopon eda wa se se onu e bom pa e wo no kremu wa ji no se wo pia anyo yira ba asemi fi life word media ministry wo ana ya debre mo so mfo akwa hefod ana me ne mo che asemi. My telephone number is 0244-86949. 0244-86949. I am Kwansem. Nyamishra. So, we'll see you in Kwansem. Bye-bye.